Too much money.
Please, please,
don't please.
Baby boss, me a game show. I wanna book up. See now. VP boss, me a game show. I wanna book up.
Oh nah.
See now. Yero je.
Oh nah.
See now. Me mini je.
Oh nah. Yamani dori dori
Samuela
dori dori
Samuela
ukunalo na sikupi upatata mia dori dori
Samuela
dori dori
Samuela
yero nalo na sikupi ukitaka welia I am tutu yo tutu yo
kwa jinsi kabadera
tutu yo tutu yo
kwa jinsi kabadera
I am tutu yo tutu yo
kwa jinsi kabadera
tutu yo tutu yo
kwa jinsi
kabadera shika kwanza shika kwanza nasemaje kanzu mpya ustadhi yule yule fungasha virago tuondoke.
Aya tunaondoka,
aya tawe tunaondoka,
aya tawe tunaondoka,
aya tawe tunaondoka,
aya tunaondoka,
aya tawe
tunaondoka,
aya tawe
tunaondoka,
aya tawe
tunaondoka.
Kombweko mbweko, aya kwenkwenkwere, kombweko mbweko, aya kwenkwenkwere, kombweko mbweko, aya kwenkwenkwere, kombweko mbweko, aya kwenkwenkwere.
VP boss, ni aje mshua. Auna bukwa Sina VP boss ni aje mshua. Auna bukwa Sina Jero je
Sina
Memini je
Sina
Pere pere
Oho
Ka
Taloti
Ti Tikiti
Oh
Ogo
Matango matango eh. Matango matango ni nyanya
ni nyanya
matango matango eh matango matango ni nyanya
ni nyanya VP boss ni aje mshua auna bukwa sina VP boss ni aje mshua auna bukwa
come on up beep 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 beep
biga biga
come on up beep 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 beep
kizinga
come on up beep 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 beep
Pika,
come on up, beep, 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 beep.
Kizinga,
come on up, beep,
Pika,
come on up, beep,
Pika,
Pika, come on up,
beep, Pika,
come on up, beep,
Pika,
come on up, beep,
Pika,
come on up, beep,
Pika,
Pika, come on up, beep,
Pika,
Pika,
come on up,
beep, Pika.
Aya tunaondoka,
aya tawe
tunaondoka,
aya
tawe tunaondoka,
aya tawe
tunaondoka.
Aya tunaondoka,
aya tawe
tunaondoka,
aya
tawe
tunaondoka,
aya tawe
tunaondoka. VP boss, ni aje mshua, auna bukwa. Sina, VP boss, ni aje mshua, auna bukwa. Sina, jero je.
Sina,
memini je.
Sina.